uhambo lolwimi.
The journey of the language.
Ndlela ya ririmi.
Lwendo lwa luambo.
Intoni
leyo? Leyo imvelaphi yam.
That is my genesis.
Hezo ndi vhubvo hanga.
Imasungulo ya mina.
Molweni baphulaphuli. Siyanamkela kuhambo lolwimi. Inkqubo emalunga namabali olwimi ukubakho nokuba yinxalenye yoluntu. Kwisiqendu sanamhlanje siniphathele amabali amathathu avela kubafundi be-JMS 2. Amabali esisiqendu ahlukile kumabali aqhelekileyo kule nkqubo, kungokuba abafundi basiphathele amabali abanye abantu amalunga nobuninzi belwimi nokutolikwa kwawo. Masibamamele bebalisa.
Uhambo lolwimi.
Empuma Koloni uye ufumanise ukuba kukho abantu bentlanga ezahlukileyo kwaye iilwimi zabo zenkobe ayisiso isiXhosa. Nangona kunjalo bayakwazi ukusiva nokusithetha isiXhosa ngokutyibilikayo. Uabongile ubenodlwanondlebe nomfundi oyinzalelwane yaseZimbabwe uThanya malunga nendlela awasazi ngayo isiXhosa nendlela esinceda ngayo ukuze akhe ubudlelwane nabanye abantu.
Sinabantu abaninzi ke abakwaziyo ukuthetha iilwimi ezininzi kwaye ezahlukileyo. Omnye wabo bantu oza kusichazela kabanzi ngeelwimi azaziyo uThanya Ranzo Sakarombe, umfundi owenza isifundo zobugqwetha. UThanya Ranzo usinikeza inkcazelo ekhawulezileyo ngaye.
My name is Thanya Ranzo Sakarombe. I'm Shona and I'm studying BA Law.
Abafundi kwiidyunivesithi baphuma kwizizwe ezahlukileyo. UThanya usixelela ngendlela aziva ngayo malunga nesiXhosa nokokuba wenza njani ukuze akwazi ukusithetha nokusiqonda xa ephakathi kwabantu abathetha ulwimi lwesiXhosa.
I think it's a strong language, and even before I came here I've always liked isiXhosa. But then, you know, the pronunciation sometimes are very difficult because my language doesn't have clicks and stuff. So now, sometimes when I'm pronouncing some words, I don't pronounce them properly because also I tend to mix Xhosa and Zulu, and yeah, and also sometimes the clicks just don't come out. But I am getting there. I think it's a really nice. I think it's a really nice language, and by the time I graduate, I'm probably going to be fluent, hopefully.
IsiXhosa lulwimi olunamagama antsokothileyo. Loo nto yenza ukuba uninzi lwabantu abangathethi isiXhosa bangakwazi ukubiza amanye amagama. Kodwa okuncumisayo, uThanya unako ukuwaqonda nokuwabiza uninzi lwamagama esiXhosa ukwasixelela kabanzi ngokufunda kwakhe isiXhosa.
I'll ask and then each of them, they explain like, okay, this means that. And then if they're not able to explain, siyadlula nje, which is pass. So, or sometimes I don't ask, like, let's say, I'll just let it pass.
Uqhubeka nokusixelela ngakumbi ngolwimi lwesiXhosa.
Usually I do understand, but I tend to wonder if they understand me, since obviously I don't know how to pronounce, like, properly the words, and sometimes I mix. So I tend to wonder if people understand. And then I'm forced again over to shift to English because I might end up saying things that don't even make sense.
UThanya ukwasichazela ngendlela aziva ngayo xa abahlobo bakhe abangamaXhosa bonke bethetha isiXhosa xa kukho yena, kwaye nemingeni esijongene nayo ngokuthi sakhe ubuhlobo nabantu bezinye izizwe.
I don't mind actually, like my friends don't even speak English with me, except obviously when they have to explain something I don't understand. Like majority, they just speak Xhosa, and I understand about 75%, and then there are things that I understand, like that moment I understand it, and then there are those things that I don't, which is pass. If everyone's laughing, I mean, I'm also laughing even though I don't understand what they're laughing about. Exactly. But then yeah, I mean, like, I don't really mind. I think it has to do with the fact that when you move to another country, you can't obviously expect the people in that country to learn your language because you're the one who went to that country.
Ibali elandelayo lihlanganiswe ngumigcobo. Apho ebenodlono ndlebe nomhlobo wakhe malunga nendlela athe akwazi ngalo ukusebenzisa ilwimi ezininzi. Siphinde sive ngenzuzo zokusetyenziswa kwelwimi ezininzi apha eMzantsi Afrika. Noxa kunjalo, le ncoko ibonakalise ifuthe elibi xa kusetyenziswa ilwimi ezininzi kweli lizwe loMzantsi Afrika. Le ngxoxo isekelwe ngamava kaShamaine umhlobo kaMigcobo.
UShamaine ngowasetyhini oneminyaka engamashumi amabini ananye ubudala. Wakhulela kwiphondo laseGauteng kwindawo enabantu abohlukileyo, nto leyo eyamvumela ukuba athethe iilwimi ezininzi. UngumTsonga, ukanti uyazithetha kakuhle iilwimi ezintlanu. Ezine kuzo ziilwimi zesiNtu nesiNgesi.
Mina ngakhulela eGauteng. I was born and bred eGauteng. So abantu lapha, they speak different languages. That's where ula engaqala khona ukufunda ama language from a younger age. Ngakwazi ukukhuluma isiPedi, ngakwazi ukukhuluma isiZulu, ngakwazi ukuthetha isiXhosa. Yeah.
Ndiyakuva. Wawuke waziva ingathi kunyanzelekile ukuba ufunde ezalwimi ngenxa yendawo owakhulela kuyo okanye into eyavela yazifikela nje ngokwayo?
Well, it came naturally, I can say, because we would speak our own languages when we were playing with other kids, and then you would learn sometimes, like it happens naturally, where ukhulu uzithole nje ukhuluma isiZulu now usuphendula yangazi, but then it just happens naturally.
Ulwimi lwenkobe lukaShamaine lwesiTsonga lumalunga nesine ekhulwini kuphela sabemi boMzantsi Afrika, nto leyo eyenza ibe lulwimi lwabantu abambalwa. Amava kaShamaine ngolwimi ohluke kakhulu kwabo iilwimi zabo ziyinxalenye yabaninzi. Njengoko, ulwimi lakhe aluthethwa futhi aluqonwa ngabantu abaninzi, kwaye kuncinci ukumelwa kwalo.
It becomes difficult, especially mase ngikhuluma nomuntu ngolwimi lwami and then they don't understand, or sometimes they make fun of it and like, oh, this and that. And then I feel like they are not respecting me in a way. So it just becomes a very hard experience, because some people just are not even willing to learn. Or maybe when you talk to them in isiXhosa, they feel like you are talking a language from Ghana. It's not even South African. So it just becomes something else in general.
Uziva ingathi ulwimi lwakho lumelwe kakuhle kwamajelo endaba nakumabonakude okanye kwasemphakathini?
No, it's not fully represented nje. Basazama, they're still trying, because there's this soapy on SABC 2 called Giyani. And then you can find like actress, one or two, it's not like many. So I don't think it's fully represented in media.
UShamaine kwafuneke emke eGauteng ukuya kwakhe eyunivesithi, esuka apho ebeneenkcubeko ezahlukeneyo. Waya kwindawo egquba ngesiXhosa nesiNgesi eMpuma Koloni. Ngamagama ambalwa, uchaza indlela yenguquko kuye njengomntu olwimi ninzi.
It's not like a very bad change, just that I know isiXhosa, so I'm able to hear them when they talk and I'm able to respond. Unlike if a Xhosa person goes to Gauteng, that becomes complicated. So it hasn't been so hard to adjust to lendawo. I think ibalulekile ukuthi umuntu naye aye azifundise amanye ama languages. And it's not like you teach yourself by listening to videos and all that, but then as people talk, let's say maybe you stay at Gauteng and you meet people, many people, you will just learn as time goes on. You don't need to have a book and a paper and write every word that they say. You'll just learn and ask, what did you just say? And they'll explain, ngithe ngicela ungiphe amanzi, and then you understand, oh, and it makes sense to you in that meaning.
Kengoku ucinga kungenziwa ndoni ezikolweni ukubangela abantwana bafunde ezinye ilwimi?
It's important for people to know other languages in general, whether South African, international, any language that you want to learn, you should be able to learn. Abantwana abasebancane, they do have interest in learning other languages. So I think they should give kids choices.
Ngamaxesha amaninzi abantwana baseAfrika bayasokola ukuveza izimvo zabo ngolwimi olohlukileyo kulwimi lwabo lenkobe. Yingxaki enkulu abajongene nayo abantwana besikolo ngakumbi kwindawo yezifundo. Kwaye ke bayasokola ukudlulisela iimpendulo zabo ngokufanelekileyo. UNkosazana Phiwokuhle Tom osebenza kunye noGqirha Ndlovu kwisikolo selwimi kwizifundo zoguqulo lwimi usichazela ngomsebenzi awenzayo yena kuguqulo lwimi kunye nokubaluleka kokufundisa ngeelwimi zabantu zenkobe.
Ndiye ndahlala phantsi kunye nomncedisi kaDr. Ndlovu, uPhiwokuhle Tom, omncedisa kwizifundo zoguqulo lwimi kwi-African Languages apha eRhodes. USisiphiwo ukwangumfundi we-master's degree phaa kwicala lakwa-African Languages. Siye sanodliwanondlebe ke sixoxa lo mba wezifundo zoguqulo lwimi kunye nolwimi ubuqu. USisiphiwo ke uye wanabo watyatyadula exela lubanzi malunga nokuba yintoni izifundo zoguqulo lwimi.
I-translation studies zizifundo apho siye sifunde khona iindlela zokuguqulela. Siyafundiswa kuqala ukuba luyintoni uguqulelo, ngoba ke xa sithetha nge-studies siye sifake eli cala lakwa-theory, sifake icala kwa-practical apho siye sifundiswe ke ezi-discipline and as some form of training. Siye sifundiswe ukuba xa usuka kulwimi oluthile usiya kulwimi oluthile uguqulela umbhalo uye wenze njani. Ngoba xa sithetha ngoku uguqulela in terms of the word translation, siye sithethe ngemibhalo. Xa sifuna uthetha ke ngoku ngu-interpretation, sithethe ngokutolika.
Uyasivezela uSisiphiwo iindlela ezahlukileyo zokuguqula kwaye usixelela nokubaluleka kwazo ekuguquleni ngendlela eyiyo.
Eyona nto ibalulekileyo kwezi zifundo zoguqulelo into yoba siyenza njani le nto kuguqulela ngendlela eyiyo, ngoba ayiphelelanga ekwazini iilwimi ezimbini okanye ezintathu kuphela, funeke wazi nenkcubeko yezilwimi.
Khumbula ukuba ulwimi aluhambi lodwa, luhamba nenkcubeko. USisiphiwo usikrobisa kulumba ukubaluleka kolwimi nenkcubeko kwaye usivezela into yokuba njengokuba elitshantliziyo nje luguqulo lwimi, lo mlilo usukela phi. Ekuhambeni kwakhe ubonile ukuba abafundi basezikolweni bayakwazi ukubhala imviwo zabo ngeAfrikaans, ngoko ke yamnyusela ngemiphapho into yokuba abanye abafundi bengabhali imviwo zabo ngesiXhosa. Ufike apha eyunivesithi wabona ukuba izifundo zoguqulo lwimi zingancedana nalo mba. Kwimincili ukuva ngoSisiphiwo ukuba kwisebe lezifundo zesiNtu ikhona imizamo eyenziwayo ukuphuhlisa ulwimi kumagumbi okufundela.
Siyasebenzisana ke nezinye i-department, kwa-pharmacy nakwa-politics, siyasebenzisana nabo nakwa-economics. Kuyazanywa ukuba abafundi bavumeleke ukubhala ngolwimi lwabo, bakwazi no-accessa i-notes. Kukhe kwakho nephulo lokuguqulela even the notes ezifundwa, the readings ezifundwayo, you know, zibe available nangesiXhosa.
Isikolo esi siyazama ukuphuhlisa iilwimi zesiNtu njengokuba sibona amanyathelo athe athathwa lisebe leelwimi zesiNtu apha eRhodes. Ukuphuhlisa iilwimi zesiNtu kuya kusanda, ngoko ke ndithi chosi bani bakuthi kukude entanjeni, kodwa kulapho amehlo ethu siwaphosela khona.
Siphela kanjalo ke isiqendu sanamhlanje. Siyanibulela ngokumamela, sibulele nabavelisi bethu bepackage, uValentine, uMigcobo kunye noAbongile. Ngamabali enu amnandi. Le nkqubo ihlelwe nguQhewekazi Mphahla kunye noNizole Qede kwiDyunivesithi yaseRhodes. Umculo uhlelwe nguKetsa. Khumbula ukuba ungamamela nezinye iipodcasts zethu phantsi koMzantsi Diaries, Where Are You Now, kwakunye neCorona Diaries. Nxibelelana nathi kuTwitter @Rhodes_JMS usebenzisa iHashtag ethi #JMS50.